Tuna chunga mimini mja insurance yotu authority chagala bana Uganda bongereyo kufayo kukuteka obulamu bwa mu insua ne midimu jibakola okusobola okusitula kunteka teka eyo bwerinde howe midimu wansumete kaya ka government yankula ka national government plan for olokusobola okukulaakulanya eggwanga lino. Akuda kitongole kino Ibrahim Lubega Kadu Nabi ategeeza nti inshua ebugiriza emirimu ebyobulimi n'abantu ba bulijjo kinomu kyokka ne Uganda banki yonna kufaayo okwetangira obuweereza buno obuteeka kiteekulambwa mu kati abaga n'okosa abasigaddewo singa kabaate kaba kagudde.